ayengithanda nayo inenkinga njalo mangizoyibona yikho lentombi yami akwasho bayengithanda nayo inenkinga njalo mangizoyibona yikho inenkinga njalo mangizoyibona yikho intombi inenkinga njalo mangizoyibona yikho Nitolo dade wabintomba ikise mashende nayo inenkinga njalo mangizoyibona yikho Nitolo dade wabintomba ikise mashende nayo inenkinga njalo mangizoyibona yikho yazi lentombi yami akwasho bayengithandana nayo inenkinga njalo mangizoyibona yikho ikise mashende nayo Ngelinye ilanga ngathola sibali bami mina ngathi ngiyabuza bathi ake kusemashende nake ngelinye ilanga ngathola sibali bami mngani ngathi ngiyabuza bathi ake kusemashende nake ngelinye ilanga ngathola sibali bami mina ngathi ngiyabuza bathi ake kusemashende nake uyesibali bami kudade wenu bantu Akungitshele kanti uzobuya nini Wesibalwa muphi udade wenu Akungitshele kanti uzobuya nini Akungitshele kanti uzobuya nini Wesibalwa muphi udade wenu Akungitshele kanti uzobuya nini Akungitshele Semashende
Ashe Sangena zaphoseka manje ezengumba labayiqhokisa uthayi kwenza kube kwamashobane maqede banamakhanda bonke bathi asikholwa ke lendaba Sihlatshwa yimina njalo uzinja zimlumbi yamkhulekele Jaldini kwamesisi short vision kubothe nyathelani shaba afana ngomhlathi nje ziphindulo Yekwafakaza ikhehla lasekhakho mama kwaxaba phesha kumfeli lathi Ushayeni bafana basemgaba bakwayiletha kwakuyaphesha kwamageza kwelusile ingani phela mina ngimbuso obuso ngeyikali zotshwala kwelasokhethana imibuso ngemithetho yakhona ayidlinyami shitama yimi ngibulule kuvele ngomhlubulo esidindini emkhopholweni maqade esabi mhlawumbi yenkomo zaphesha kwamageza kulunyathela ngimusikhindi esincane sentombi yakwakhipha unyawo esasale ekhikhinzi engijahile ehlala ngentombi igovozile indoda ayithehla nginomthandazi intombi enhle mayifulathela senguye njalo umaqanda ekukuza wanongoma angikhaza njengoba noshukela Iphuma phansi ophongolo kwelakithi kusentumbane phansi ey'manganyawane lapho engizalwa khona Ngimtshela lezi ndaba nje angikhohliwe ukuthi ngizalwa ngubaba uhedehede makempane uyadula ngoba ubiza impondo leshumi Uchame wageleza mashobane liyadabula mina ngoba zophuza ideli ishasha zasemanyandeni Iyashela izidlubha liyaqarela umlungu wasengoje emapulazini Dlala dlala makempane dlala Joyce dlala kose ishasha Ubaba ongizalayo konjalo lo engizala kuse sithole sakwaxaba nombe ngasekho bobabili nje emhlabeni kodwa impilo isaqhubeka namhlanje bathi abafundile ke life continues Usatshelwa yimina njalo usangoma somfazi omlungu uzongibhulela kanjani ngoba ngifundile Ngishaye kanye yami intambo kwajabula umfowethu umxolisi unduku zasha amagade ekuvandeni esinqeni wathi Angivele ngibatshelile ke kodwa Wayesehleka kancane ufezelo ngenasibiba phezulu endabeni zaseDavidton wathi shaya ingoma mfowethu udele wazi ukuthi kuyothi kunini khona kuyobe kunjani Yimi njalo wethu ngihlala zimnuka ngoba njalo indoda mayilahlekelwe ngomkayo okusolwa mina Ngiyaye ngibese ngiyadideka ke mina ngoba kusimina ngedwa phela onenduku yenkolisa inkomo la izweni Uye kwafakaza uzama umfoko wasibiya kumaquba bathi Singabuye sivume le ndaba ogovozile ngoba phela wena umele usomhlongolusa mhlambe ngoma zamadoda sedumbu ungaceliwe Ucala le nkomo alithethwa noma ungabuza intombi unesokalayo Ngithi yashisa emi ngoma njalo wethu ngisho ngoba naphansi komzwa bakuzwile ukushisa kwemsebela ngalingakaphuma entabeni Useyiyo njalo ingulube yesiganga le udayikazana odiskhukukazi namatshwelasi usho mangwezwanga zokuphindela Iti mina ngimfukuzane efukuzekane kwezakala maqedasha amatanga evande emkhuplangweni wongisiza wenjabulo mtakada beduze ubatsheli ukuthi ngitheni. Umuntu osafuna ukwazi kabanzi ngogovozela bongibuza kuwe bese baqhazela ke wena mshana ngamaqanda anoshukela. Ngidlulisa ngebom njalo lowo mlayezo ukuze umuntu nomuntu afunde uyikhuluma into azi angayikhuluma isidala into angazi phela ngagcina sengidume kabi la izweni. Mina ngiqhude lakhala kungakase endabeni zangangithe entumbane maqeda kwamemeza umfowethu umhantu phansi kumgwadla benobabumotha umahanisi phansi inkomzayo bathini. Wegogozile nguweni mfana lonosho kanje ngase ngithi mina indala indaba. Ngithi ngiyamshova umcaki ngiyaqeda futhi nokuphapha nimbone ahambela kude njengelanga lasebusika nje wayebhizi engibhalele ama-s m s ekhuluma ukuthanda kwakhe ngibona ngathi usuthuleke manje kusho khona ukuthi ukuphapha sekuphelile. Ngisho ngoba ngingusithutha sentombe echoza suke eduze kwami wazi ukubangela isilungulelo. Bathi ubugebengu bomfundisi bebuza ukubonakala kodwa mina ngithini. Umfundisi osashumayela abasikazi kodwa kabuye eceleni ukushumayela thina-ke manje ake nithameni bathandekayo. Ngisho ngoba ngingusikhokho senkunzi malanga yebhodwe elimnyama eliphekela insizwa kwamayemaya ehostel. Angihambi ngedwa njalo ngihamba nozama umfokasibiye upelepele obabela bezizwe. Umfoka nkalankala vimbela amanzi kudebelele ukhona nangoyicena kwami ngihamba naye umfana. Ngikutshela lezi ndaba ngiphezulu esihle emusic kubasikitha ngikuphusha ngayo usibiya bathi ngiteza imnandi. Kanti ikeyboard ngiyicovelwa nguye njalo usigoko umfoka cala. Uyibongela kuwe simelane meflawa ngenhliziyo yakho enhle ngoba bebengabaningi abebakade bezobona le khono lami ngisasuka phansi kanjena. Ithi thatha isitulo sakho kwempembe elikhulu uhlale phansi ubukele mina ngizokushayela ingoma kodwa kuphela lo nyaka uyobe usujabulile. Ithi uze ungaphuthelwa njalo yomngane wami naku-albhamu elandelayo yobe sengishintshe kakhulu ngoba ngiyobe sengisho kanjena.
Waxosha indoda wafuna amadoda abantu angithi suyayikhumbula manje indoda isizobuya kanjani. Waxosha indoda wafuna amadoda abantu angithi suyayikhumbula manje indoda isizobuya kanjani. Isizobuya kanjani indoda nje ixoshiwe ndini. Uyayikhumbula manje indoda isizobuya kanjani.
Ixoshiwe uzobuya nini nje. Awungitshele kanti uzobuya nini. Awungitshele uzobuya nini udali. Awungitshele kanti uzobuya nini. Wesibalwami uzobuya nini. Wesibalwami uzobuya nini. Semashalwami uzobuya nini. Awungitshele kanti uzobuya nini. Semashalwami uzobuya nini.